Umfanekiso wamashumi amathathu anesithathu ukuba sithi sone. UYesu usixelela ngomfana owayenezono ezininzi. Wayichitha yonke imali ebeyinikwe ngutata wakhe. Waya wakrexeza edlala namadayise gembu ezonwabisa kangangoko anakho. Yakuba iphelile imali nabahlobo bemkile, wazidanela, wabuhlungu, wabuyela kuyise, wacela uxolo, kuba wayemthanda, wamxolela. Nguyise owamamkela kwakhona. Xa sithi sone, simelwe kukuva buhlungu, sijike bubini. Sizivume izono zethu kuYesu. UYesu uyasithanda, wasifela ukuze azisuse izono zethu.